tapedi ya mlapo. Ake tu tapedi wa tsepwa. Ye, 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 ye. Le yo gana muhali, le khetisa. Le yo gana muhali, le khetisa. Ye, 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 ye. Le le batseka, sidiba sa nkhala. Le batseka, sidiba sa nkhala. Ye, 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 ye. Yeah.